na 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 na. Ale papa Denise,
Racy, mapenzi siyo mabaya, mabaya. Epuka kunidanganya, nitaumia sana. Utaniumiza nikikuona na mwingine. Una michezo ya kando. Utanitonesha ukienda kwa wengine. Ukienda naye kwa penzi ninalokupa, hata uende mbali upate kama mie. Na kuimbia yo yo yo, jiwa wangu unishike mie. Usiwe kama poyoyo, moyo wangu ushikilie. Kukuacha bigum, bigum, nyota inanga na vya kupenda mie. Baby you are fine, fine, I'll never let you go. Baby fine, 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 fine. Baby you are fine, fine, I'll never let you go. Baby you are fine.
Baby ni pela yangu, kwa nguvu
nipende nisumie.
Baby ni pela yangu, kwa nguvu
nipende nisumie.
Usini confuse, confuse, yeah. Baby usini confuse, confuse. Mimi na wewe milele.
Umesha niteka, nikikuona mimi na deka. Every day nikuite mabu,
mabu.
Baby you are my boo. Usinichoke so soon, na mapenzi yetu shware yani so smooth. I love you girl, I love you shore, I love you baby. Oh oh oh, I love you times two. Pesa nyumba na magari times two. Na watoto times two. Penzi letu litaenda juu times two.
Na kuimbia yo yo yo, jiwa wangu unishike mie. Usiwe kama poyo yo, moyo wangu unishikilie.
Oh oh oh, I love you times two. Pesa nyumba na magari times two. Na watoto times two. Penzi letu litaenda juu times two.
Baby you are fine, fine, I'll never let you go. Baby fine, 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 fine. Baby you are fine, fine, I'll never let you go. Baby you are fine.
Baby ni pela yangu, kwa nguvu
nipende nisumie.
Baby ni pela yangu, kwa nguvu
nipende nisumie.
Sini confuse, confuse, yeah. Baby, sini confuse, confuse.